Africa, as a beautiful lady, see, who are very sweet The Ball of Africa, Uganda Ball of Africa, as the beautiful little sea, we're very sweet. The Ball of Africa,
Uganda Ball of Africa, has a beautiful ladies who are very sweet. The Ball of Africa, Uganda Ball of Africa, has a beautiful ladies who are very sweet. The Ball of Africa, Uganda Ball of Africa, has a beautiful ladies who are very sweet. The Pearl of Africa,
Uganda Pearl of Africa, has a beautiful ladies who are very sweet. The Pearl of Africa, Uganda Pearl of Africa, has a beautiful ladies who are very sweet. The Pearl of Africa,
Uganda Chimama Africa, Uganda Chimama Africa, Uganda Chimama Yafuna Mimi, tunakutahiri upenda. Uganda Chimama Africa, Uganda Chimama Africa, Uganda Chimama Yafuna Mimi, tunakutahiri upenda. Uganda Chimama Africa, Uganda Chimama Africa, Uganda Chimama Yafuna Mimi, tunakutahiri upenda.
Uganda Chimama Africa, Uganda Chimama Africa, Uganda Chimama yako na mimi, tunastahili kupenda. Uganda Chimama Africa, Uganda Chimama Africa, Uganda Chimama yako na mimi, tunastahili kupenda.
Uganda Chimama Africa, Uganda Chimama Africa, Uganda Chimama yako na mimi, tunastahili kupenda. Uganda Chimama Africa, Uganda Chimama Africa, Uganda Chimama yako na mimi, tunastahili kupenda.
Uganda Mama wa Africa, Uganda Mama wa Africa, Uganda yenye faith nawe, tusanye tumwagale. Uganda Mama wa Africa, Uganda Mama wa Africa, Uganda yenye faith nawe, tusanye tumwagale.
Uganda lulu ya Afrika, Uganda ina maji mizuri, mawawa mizuri ya maji, lulu ya Afrika, Uganda lulu ya Afrika, Uganda ina maji mizuri, mawawa mizuri ya maji, lulu ya Afrika,
Uganda lulu ya Afrika, ina wanawake walembo ambao watamu sana. Lulu ya Afrika, Uganda lulu ya Afrika, ina wanawake walembo ambao watamu sana. Lulu ya Afrika,
Uganda lulu ya Afrika, ina wanawake walembo ambao watamu sana. Lulu ya Afrika, Uganda lulu ya Afrika, ina wanawake walembo ambao watamu sana. Lulu ya Afrika,
Uganda lulu ya Afrika, ina wanawake walembo ambao watamu sana. Lulu ya Afrika, Uganda lulu ya Afrika, ina wanawake walembo ambao watamu sana. Lulu ya Afrika,
oh, angalia jinsi maziwa na mito inavyotirika. Oh, angalia misitu na wanyama pori. Oh, wapendwa wangu, angalia simba, angalia milima. Hakika Uganda ni lulu ya Afrika. Hakika Uganda ni bustani ya Edeni.
Oh, angalia jinsi maziwa na mito anavyotirika. Oh, angalia misitu na wanyama pori. Oh, wapendwa wangu, Afrika, hakika Uganda na bustani ya Eden.